Evido TV singeli mabegani.
If you namjua Vido Boy wewe. Baba JJ.
Aiko chichi. Chichi bado. Yonijo bado. Yonijo yosio. Yonijo bado. Nipe mzuka, Yonijo, nipe mzuka. Nipe mzuka. Nipe mzuka. Meneja pengo. Nipe mzuka. Bazete na nyi wanangu tu. Amipingi tu. Na kama unajikubali makofi pingi kuju. Nyi wanangu tu. Amipingi tu. Na kama unajiami makofi pingi kuju. Wanaka unakuja kati, unakuja kati, kidila unakuja kati, unakuja kati, na samu unakuja kati, unakuja kati, na bigi unakuja kati, unakuja basi, basi tena. Jo, jo, anaitwa Rashi, Talenti,
Evido TV,
na mkachwe.
If unamjua Vido Boy wewe, Baba JJ.
Vido na kuchapa yapa mpia ujui.
Evido TV singeli
Wakushoto juu, gusanisha nataka nisikie papa. Tia, bring it to sucko, 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 bring it to sucko. Wetega skio, usitege kario. Wetega skio, usitege kario. Nikisema cheo, mwanangu unasema sio. Wana kucho, sio, cha, sio, cha, sio, cha, sio, cha, sio, cha, sio, cha, sio, cha. Wetega sikio, usitege kario. Nikisema cheo, mwanangu unasema sio. Wetecho.
If you know you are the boy, well, Baba DJ.
You are not good. Sio, 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 sio. Stay watching the sita. Yo, na kama wewe shoga naomba tulie tu ila kama mwanaume kweli makofi piga kwacho. Big number sio. Wasio big number. Kwa heshima. Mwana kusia pele kwa spini unapigia mako. Sia pele kwa spini unacheza kido. Sia pele kwa spini unapigia mako. Sia pele kwa spini unacheza kido. Sia pele kwa spini unapigia mako. Sia pele kwa spini tuya. Hewe na hili miti kweli noma. Hewe hili miti kweli noma. Kwaza nikiamua na mchapa sina jina tuya. Shuli ah shumlani shumlakini. Suka nipa eto nataka nisha pima chizi mbosi shuli ah. So come up, and I'm not going to be much in the morning. So come up, and I'm not going to be much in the morning. So come up, and I'm not going to be much in the morning. So come up, and I'm not going to be much in the morning. So come
up, and I'm not going to
be much in the morning. So come up, and I'm not going to be much in the morning. So come up, and I'm not going to be much in the morning. So come up, and I'm not going to be much in the morning. So come up, and I'm not going to be much in the morning. So come up, and I'm not going to be much in the morning. So come up, and I'm not Wenye mani kwenye show na wapigia keyo. Kwenye show na wapigia keyo. Kwanza nikiamua na mtapa jibamriyo. Yule pale nere pakicha hawa shinata. Hili biti noma tangu kipindicho. Hili biti noma tangu kipindicho. Kwanza nikiamua na mtapa skomiso. Nime kuna tane kuna tane amesa. Waka fasi Kuwaka maneno, kusema shida naso. Haina kiss, nipe nipe mtizwa kikuwa. Yes you was, nani 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 umempa. Joto mlepo, jana sako nyo nipo. Nitani soko piku, na mtuza kwa nipo. Kerele kwenye nani. Kala pila na chichwa, anapyo nungunisha. Chakudewa na chichwa, kwenye kandane. Muda wa kwenda kwao, nafunguwa mlako. Wote wanamdua, majirani wapangaji. Nani uyo? Nani uyo? Uyo pide tuwa siku, 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 pide tuwa siku. Daila ni nakama tatumbiri na omba tulie tu ila kama netano makofi pigia kwa jini.
If you namjua vino boy wewe, Baba JJ.
Wakari pigia makofi kwa spini siya perecho. Mwanangu msumari. Hebu nipe na aseme kwanza. Hebu nipe na aseme, nipe na aseme. We jamani kama tam, we baby imeze. We kama tam, we baby imeze. We kama chungu, usogope iteme. Kama unampenda, pate useme. We kama machara wote tuimbe aseme tuimbe. Hey mama, kati kwenye se, na se, kama kwenye se. Hey, kati kwenye se. Kama kweli ni yu. Yo, sopo nakulia juu. Wakushote juu. Gusaniza nataka nisi papa. Tia, kukwambia ukweli shoga. Kundona nuna, kukwambia ukweli shoga. Tulia, we. Matako makubwa lakini bwana una. Matako makubwa lakini bwana una. Matako makubwa lakini bwana una. Tulia. We kumbe wa safi ndo anatamba na Zuchu. We kumbe wa safi ndo anatamba na Zuchu. We kumbe wa safi ndo anatamba na Zuchu. We amina yori yori. We mbuni peki kuku. Kilia, baby kaja geto kumbe ndo fundo kiuno. Baby kaja geto kumbe ndo fundo kiuno. Kilia, yori yori, hembu nipe miku.
Evido TV, singe, mabegea, mabegea.
Itambe besalama, tukiwa kwenye bedi endo mama mindo baba. Kana konde boy, tukiwa kwenye bedi endo mama mindo baba. Tude, kama tenge tologo na sobiso. Kama tenge tologo. Kama tenge tologo. Kama tenge tologo. Kama tenge tologo.
Kama tenge tologo. Kama tenge tologo. Kama tenge tologo. Kama tenge tologo. Kama tenge tologo. Kama tenge tologo. Kama tenge
Hurra, herra, 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 herra. Tulikuwa stejini kwanza tupungue. Steji yetu mbovu.
Gevido TV, watu wamelipa vingilio wanataka kumuangalia msanii,
msanii aonekane, watu wamemsiba msanii. Msanii inabidi aonekane na kamera zimchukue kwa wingi. Tupige nyama chini. Piga nyama chini, haina nani wala nani. Meneja msanii huyu, huyu meneja msanii mwache. Wewe cameraman baki. Hadi msanii mjui. Okay. Imeisha, 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 imeisha. Anaitwa Lush Talent. Tunacheza hapo hapo. Tutaelewana tu. Yeah. Era. Watoto wa Mangushi. Yani weka tuweke mademo kishoboka lazima niwaweke. Kichwa kina mapepe kula mekipa jina komledi lungu kipepe. Kama panga ni machete sawe jifanya nyungu shoboke ni kuchepe. Kana tipi kama teki pele pele. What's up, oh? What's up, oh? What's up, oh?
Wazee wa big number kwa heshima au vipi? Tunamaliza. Tunarudi tunamaliza. Kumbe mda upo vipi? Wazee wa big number. Watoto wa mangusi 14 staili kwa heshima. Fanya bosi kwa heshima mkali vidoboy.com. Tulia exi wangu sura mbaya shepu mbaya bwanako pia mbaya ndo maana ameliza toto tuli. Sura mbaya shepu mbaya bwanako pia mbaya ndo maana ameliza toto. We jamani malaya kida bode. Malaya unanuka jasho sura. Malaya cha uchafu. Usijiite malaya unanuka kida bode. Malaya gombani bwana malaya na gombani ya pesa. Malaya gombani ya bwana so malaya wendo tu. Uyo malaya gombani bwana malaya na gombani ya pesa. Malaya gombani ya bwana so malaya wendo tu.
Evido tizi singeli mabegana.
Hili biti noma hili biti la moto. Hili biti noma hili biti la moto. Kwanza nikiamua na mchapa kilo boto tulia. Muta kama jimila kwenye bush.
If you namjua vido boy wewe Baba JJ.
Muta kama jimila kwenye bush. Muta kama jimila kwenye bush. Muta kama jimila. Tulia unipigia vijembe. Status mnaboa. Eti mimaya. Nikwambie malaya mama koe alokuza. Malaya mama koe. Uyo na kama wewe shoga na umbo tulie tui. Na kama mwana umekweli makofi pika. Anaitwa tajiri kumbwe magari Jinzo. Na kama wewe shoga na umbo tulie tui. Na kama mwana umekweli makofi pika kwa tu. Nyosa kutapulia juu kwa kushoto juu. Gusanisha nataka nisikipa. Tulio hizi tozi meipa kama biliani ashisi. Kila chuma na choweka ni chamoto wa kishikiki. Kuna mbeza zamani zidi kwenye mziki ya lipingiki. Kamba unsa kadele ndo kingi ofu. Wana ni tantu atari kwenye atari kambari.
Ifu na mtu wa vile mwari wewe Baba JJ. Kwa mbeza mbeza
mbeza mbeza mbeza uwari. Kwa la mbeza kembali kama mkosi na dunika. Kisi kutu na kamua mbeza bingo mchana nijua. Mbeza 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 mbeza. Uyo, na kama wewe shoga na umbo tulie tui. Na kama mwana ume kweli makofi pigia kwa
zi. Izi unamjua vido boy wewe Baba JJ.
Mwana
mtu
shikamo. Mwana kwe shikamo. Usijaribu kupima tapigwa laitu lalima sima. Mwana ni chalashi wakipenda mtu msima. Zishalipu tajina saiti na taka ishima. Kiniona keni kime hote sema shikamo. Shikamo. Esko babigi shikamo.
If you namjua vile mwewe Baba JJ.
Nosa punda kulia juu wakushoto juu. Gusanisha nataka nisikipa. Nosa punda kulia juu wakushoto juu. Gusanisha nataka nisikipa. Sitaki ni shauriwe tulia. Mara ya gani mchafu auli paka uliwe chiziro. 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 Wana mwita baby mindo baby mozako. Wana mwita baby mindo mume mozako tulia. Chiziro. Kino kasimu na lima. Kose kuna kulia juu. Wakushoto juu. Gusanisha nataka nisike. Wow! Weja mani aleka shoga. Asiecheza shoga. Wote tupige makofi asiepiga nae shoga.
Evido TV, singeli, mabegani.